DJ Kyle's Mwaki Mwaki. You want on a penda wasichana.
Bazenga daddy ni shaky set kwa taxi. Taxi.
DJ Saar.
Pori na mabrama pull up ndani ya Datsun.
DJ Kyle's
DJ Sarge.
Alafu kantu kwa welo kati ya mlango.
Lewa, lewa, lewa. Kani lewa,
kata mi
baby.
Don't kutesa bani.
Madman himself. DJ Kyle's
DJ Sarge.
DJ Kyle's Mwaki Mwaki, the Batman himself. The dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge. Hyper Boy.
Aceptar un por poco, me desenfoco si su cuerpo toco cuando la choco. ¿Qué me pasa? Y es que yo sobrepasa. Lo mueve, lo mueve, lo mueve, se luce y tumba la casa. Estaba en la mano y cómo se desplaza. Rotúa. Ella es la gata persa, yo soy el perro de raza.
Siempre me dice que soy su bebé. Cuando estamos juntos la pasamos bien. Wiki con coco pa' los locos, pa' pelear todo mi sorioco y darte un beso otra vez.
Siempre me llama pa' que yo le dé. Mi dori con piña porque sabe.
DJ Sarge, Hyper Boy.
Left, paparazzi wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile colonia Versace. Squeeze a backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga ha ha. Mbele naona success, on a success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwei choi tisha hapik. Tangu tuingie kwei mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete.
Just kusijali, hatu kujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Kusijali, hatu kujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kantu towelo kaki ya mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha fiona kakukuwa na passport. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame
we kwa Margaret.
Itatachwa teja hadi wa itane.
Just to see jali.
Baby girl, nikikamba silegeza.
Na hiyo tata napenda ukichezesha wezesha nacheza kimaneja nikiteleza na zama kibazenga
chezesha msambwa na mama
chezesha mama
chezesha msambwa na
mama
chezesha msambwa na mama
chezesha mama
chezesha msambwa na mama
tekenya chekesha kanitenga na kutegua ayo kanitekenya chekesha kanitenga na kutegua ayo
Sijui mina shida, ama ni umeiva Mbona basi nani ugeuza kichwa ukipita ai. Na hiyo figa kwa picha Unasumbua ngara ya waki scroll pale insta
I guarantee speed ni ama 3 Ukitaka nyongeze kama ya JT Come come baby, come come mami
Msambwa na imejaza kanga Kweli we ni manyanga Baby nita kupanda kama nganya
Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabie, tu seras
moitié moitié.
Tu ne vas pas supporter, t'as osé me. Tu ne vas pas,
DJ Sarge.
Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia, tu ne seras plus rien d'une moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer, t'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la.
Qui va se négliger, aime-moi, je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, 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 bientôt j'aurai tout à payer. J'ai les oui, oui, oui.
Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipo, les pipo. Oh yeah.
C'est bon.
C'est bon,
tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à payer. J'ai les oui, oui, oui.
Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipo. Les pipo, oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première.
Nairobi, Kenya. DJ Sarge. DJ Kyles, Mwaki Mwaki, the Batman himself.
Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental.
À qui tu vas la faire? À qui tu vas la faire?
Jolie nana, recherche jolie. Comment faire? Je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipos.
Unaponigusa shingo mindo basi
Kyles Mwaki Mwaki
Unaponigusa shingo Unaponigusa shingo mindo basi Tiyo mikogo showbiz unaongea Tukutane kati kwenye party Mini wataveta so ambea Kama upepo pepea Nakupana moyo mama tambana Mini shakuzoea Staki mtu wakikungole baby Call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby Sony mi nawe tukiacha, manono na nyote tuinanga Nipende mi wako do pacha, kwenye penzi lako minishaza Call me baby, call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby
Umesha penda moyo Sipanduke kamwe Sitaki penzi la uchoyo Hakiki for mimi na we Wako nimekwa masipigi break Jotu cheze kwa biti ya Alexi It's a wedding day Tukate keki yeah. Muimo ni wawapenda nao Washa ready ya muangalie Kisha muimbie If you got somebody Tell them you love them Somebody, yeah. Tell them you need them. Call me, baby.
DJ Kiles.
Hyper Boy.
Shawai kupenda ila when it too much. When it too much. Nanesi najelewa mama, I'm coming back. Coming back. Anayajua mapenzi, tasema mapenzi to yeye. Anajua kuitega mitego, najileta mwenyewe. Can you believe me, baby? Mwezako nataka mapenzi, mwezako jua sijipenzi. Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani peleka, peleka far, far, far. Anani peleka, peleka far. Anani peleka, peleka far, far, far. Anani peleka, peleka far. Anani peleka, peleka far, far, far. Anani peleka, peleka far. Anani peleka, peleka far, far, far. Anani peleka, peleka far.
Anani peleka far, 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 far. Anatetemeka kama na kifaa. Anataka ni mfaa. Kalala kifo cha mende mtoto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa, yami ni ganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha, kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok, tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop, basi anavoilamba ka lollipop. Can you believe me, baby? Mwenako nataka cha mkwezi.
Hyper Boy.
Uye na vitu flani vyotelezi. Fa fa fa.
Anani peleka, peleka fa fa. Anani peleka, peleka fa. Anani peleka, peleka fa fa. Anani peleka, peleka fa. Anani peleka, peleka fa 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 fa.
For more info, log on to www.djkiles.com. Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJ Kiles Mwaki Mwaki.
Wazima wanikubali, wanikubali, waseme mimi ni mnoma. Nataka bima, nataka gari, nataka nyumba ya kifahari, nile happy Kigoma, kwa kina ndosi nyama choma. Ndiyo wale wale nipa kisogo, wanione kumbali, mimi sifiro.
The Batman himself.
Girl, just know you're fine. Now see that you're thinking of mommy, you're all mine. Baby, all this love's for you. I know a couple things that we can do. You think she was with the flip mo? You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It'll be your time to lean back twice. No, check your feet, drip mortal girl. I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering it was you, or you ain't seen that life. It's a kipindi na kugeuza mshindi. Jackpot, but do I say na siringi? Destination is a kupeleka pia lingini. Lunch is Lando, dina tukulia malindi.
log on to www.djkyles.com or follow on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJ Kyles Mwaki Mwaki. DJ Sarge.
Umekonda na bado unakaza, unaringa na bado unaladha, umechapa na bado umebonda, na bado unacheka na ata unaaga. Chafua, chafua mieza na bianga, chambua askuwe kalewa, naene atakaye kilema, chapa adi alia akiema. Na luku, miupiga luku, na dudu, miwapa dudu, toto kana lilia mjulus, di king ping siwezi lalisha.
Oh, 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 niso, oh, walenze makondiko, oh, oh, wanziko, oh, ako kek na maombido, oh,
Rasta, namtaka, ukinitoka nita kufuata na tracker. Alejandro, mad meat tractor, bulldozer, wapaka, halal, halal. Niliona Mia Khalifa ndani ya church, alikuwa amevaa blazer ya patch. Tabia ya dem, ametoka catch. Sukuma wiki na sukuma wiki, ukichagua kiki kuwa mpiki, nikilikita kwa iki iki, takumwagia kutu ya wiki.
Oh, walenze makondiko, oh, oh, wanziko, oh, ako kek na maombido, oh, oh, ombido, oh, kek na maombido,
DJ Kyles,
ombido, oh, kek na maombido.
Wangida, babangida, zangida, wakandida, mamangina, ay moratina, naitina, karatina, the fucked, says call back now na ni.
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Yo, apa ni kuchembe tama na nembe den. Yo, apa ni kuchembe tama na nembe den. Yembe telu tafogu to the
man. DJ Kyles.
Yembe telu tafogu mba to the man. Ni kuchembe teza na maneno. Yembe teli ni ya gembe tenge. Apa ni kuchembe teza na manembe deno. Yembe telu tafogu mba to the man. Ni kuchembe teza na maneno. Jembe teli ni ya jembe tenge.
Na mbiti kai vaskan konanja. Jembe teshi zinga ni bala. Gambo tole kalvi zimeshikana. Na ingo moto meme kuja na ubaya. Na mbiti kana bado mnakata. Na mbishika bado kwa isana. Kebe tege bote tambawala. Wengine bumbu tere wamelala. Tuamba kali mekaza katamba. Na kitimbia na mguwe meganda. Ni kujinika chitini ya kala. Na teza na maneno tu kisaga.
Apa ni kuchembe teza na manembe teno. Jembe telu tafogomba to the meno. Ni kuchembe teza na maneno. Jembe teli ni ya jembe tenge. Apa ni kuchembe teza na manembe teno. Jembe telu tafogomba to the meno. Ni kuchembe teza na maneno. Jembe teli ni ya jembe tenge. Chamba tari heavy walevi wanaskia ni castory telling kwa teli. Jingembe teli na tembete maki makaveli. Mramba tazi na mtoka kima zembe teri. Chuya full dose na kumbutu la mamedi. Vidembe tevu zangu na reziko ever ready. Kumo chamba toka wanadai niko crazy. Lumbu tuga tang na itwist na madredi. Toto mingi na kuzimbeti makabaridi. Jua ni kali jome nyomoto wakawaridi. Bidi yamba tangu pace ni ya Lamborghini.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Apa ni kuchembe teza na manembe teno. Jembe teli tafogombo to the meno. Ni kuchembe teza na maneno.
Basenga, stagi mami skolpana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana.
Mavo on the beat.
Ah, si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa ah. Si wango napenda wasichana. Kima miss call bana. Tazima simu ndo sipi
pige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Na staki mami call bana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa kwa inbox. Acha sema difadela situ linko. Nayo nayo ni kam show hiyo ni simple. Next day zo mavida asha report. Hapo kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake yako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha, please not you. Msupa lini mada na masingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi, makialis, magwiji. No kitoko, singiza kebaridi. Ni kawaida, ni tabia za chichi. Si uongo, napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Juni mori after this ni lawama. Na staki mamis call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mamis call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Pige sana na staki mami skol bana lazima simu ndo sipige pige sana stay juu kumbe lani ni FBI amini ambu shikasa ni sitry high lakini nisha panda mbegu sign case I die mini basenga dadi nita go down in style hey, maswali mo bati brida mbono mezima line noko hapa lojo una nilimi ya wife misi amini ati weni morio wa mine na leo ni leo na utoki hapa alive na tete meka mele joko uneza zirai ai na sizi fly sai kwa isi ni crime eye, asha kikok, asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika after trigger kuipress, ndenge kajam. Na mini nani hapo kwa window, sini kajam. Mguni ponye mina toka siya kajoni giran. Mungu wa santi yacha leo, mini kasomi sam. Mungu napenda wasichana. Mungu lojo na bibi ni wa mori after this ni lawama. Na staki mami skol bana. Tazima simu ndo sipiki pingi sana. Tazima simu ndo sipiki pingi sana.
For a gift, I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving, it's never enough. I took that girl on a trip, cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop playing all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same.
DJ Kyle's Mwaki Mwaki, the Batman himself.
Make love. When I don't trust myself. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same.
Hyper boy.
When I'm whining, I make it look good when I'm whining. I make it look good when I'm shaking. Kenyan girls you be wanting. I'm the medicine you be needing. Leo ni dondosha yokote. Ni rombosa ipepete. Ni kipenduo uiteke. Halafu juu unibebe. Na yo migu chini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ongeza. New dance land on Mwangaza. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, no money more. Dosele, cheza tende wote. Dosele, we ma. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, napenda hapo tu. Dosele.
She's stepping out of the room, looking fine, aye, aye. Looking fine, aye, aye. I wanna dance with you.
show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out thing. Only your hips, so do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Naomi Gucci ni legeza. Tiko no kando, ukitingiza. Tapenda one love way ongeza. New dance style, don't wangaza. Wangaza, wangaza.
Dosele, na mina cheza tu. Dosele, mama ni mo. Dosele, cheza tu de wate. Dosele, uwe, ma. Dosele, na mina cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, na mina hapo tu. Dosele.
This is the Lord I told you.
Make a tell you waiting up for a bullet. Body's big party inside my bullet. I went there with my best friend. Tell you waiting up for a bullet. Tell you waiting up for a bullet. Body's big party inside my bullet. I went there with my best friend Kule. Kule dead there with his girlfriend Shile. Ghetto girls them they like Takasufi. So many pretty girls they inside my mule. I just the one that say we can party yeah. Everything yakba, everything day. Ah, Oje. I get many girls with them they come from away. AJ boys them they like to throw away. Almost he go be. We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like Meg the Stallion. But my girlfriend they yeah, they turn me on.
You're jamming with the hardest DJ. It's DJ Kyles.
Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah.
That's why I
hold on tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah.
More info, log on to www.djkyles.com or follow on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJ Kyles Mwaki Mwaki.
Vinywaji kwa ba, baby twende kwa ba, baba yako, baba yako. Aisha, unahatarisha maisha, baba yako hunitisha, ndio maana mimi upita kwa dirisha. Aisha, nimekufuata hadi kwa kanisa, misa kimeshika, amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah. Baby twende kwa ba, baba yako. Nipeleke kwa ba, baba yako. Sherehe kwa ba, vinywaji kwa ba, baby twende kwa ba, baba yako, baba yako.
Nikiwa mdogo liko na ningoja ba
pale kwa pastor.
Miaka ikasonga na saa umejenga kaba
kabangali ako.
Harusi, kanisa, alafu reception ni ba
badaya papo.
Ambia baba honeymoon tunaenda ba
bang bang bang.
Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah. Baby twende kwa
ba. Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
Now hear this.
She don't like it, I don't know the, but she got your pump if you give her a good papa. Waka, tra, 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 tra. her leg. She no like it, got her naughty. But she go chop on if you give her cucumber. Walk up from Transamati till her leg picking, shake her with a locumba. Baby, make her give you solid. Make her even mix them with a lay and I walk bow. They were let me take any tete. She de feel and da 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 da. She de feel and da 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 da. She de feel and da 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 da. She de feel and da 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 da. She say till infinity. Infinity, yo. She say make her put it in,
put it in,
no. She say till infinity, yo.
Infinity, yo.
She say make her put it in,
put it in,
no.
We are take a la uska, cover me like babushka. Booty like to get my kiwa, and you bad you a different animal. Sangaloni like a JJ. Make I beat on like I'm Sonny Wiki. It's what you do with the banana. Go determine if you go get us for banana. Very much show yourself, do what you do. Use Kayamata, you feel use juju. They don't play me your tape for artillery. You they use call a boy's salary. Make I put firewood for the fire. Send you the wire. Now you are go ama and I know go retire.
But you boys be like say you DJ for Kyle.
So they mean so lati do me la.
It's
Jake and Day on the beat.
Especially when you wanna move around to the sound, you come around eventually.
For more info, log on to www.djkyles.com or follow on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJ Kyles Mwaki Mwaki, the dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
Sina kinywaji, weza mbiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amebeba, tipping. Is it me, or my drink is peaking? Sipping, I'm sipping. Ayaya, vonulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Yona meza takama nitembe. Yoni lewe mpaka nibebwe.
Pewa chupo si lambe wapiche seko pande kane ngango whiskey hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti bodo chapa toto ukimaliza kiyo.
DJ Kyle's Mwaki Mwaki, the Batman himself.
manga kuba. Hey, mada, hey. Nasoka kubonga ni muganda o. Njagala kutuka kejo sula. Njagala kumanya chichokola. Njagala kumanya choyo ya kuletere. Njagala kwesoke. Twale wapen kwe kwe kere. Njagala kwa gare. Weka weka. Nango njagale zeka. Wacho kweka face. Gato manyize wankuba kako kafesi. Wacho ya gala defense. Baby njagalo veo webera defense. Narwao kusanga. Narwao ili nujo bigamba. Narwao mukwano kuwana. Narwao narwao. Narwao no kusanga. Love you more under one time. I'm your beautiful, your handsome. Love you, Tom. Now we told to cast on you. Love you, tell me now. I'm a sister got Cuba. Now we told to cast. Jagala now we no Twitter in bala. Tusonge, tusonge. Love you, yangi now we ya tusonge. Sifa yo oba soko soke. Ha, baby, tusonge.
I'm a CJ Kyle. Mwaki mwaki.
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Story ya hood dem nilimpata K1 nikienda kutoa lock alikuwa fine figure ana kaka chupa kuchacha na marefu nikasema tupe lugha kujibonga kama man nika offer kubuy drink bila ye kukataa akajibu
yeah but I only take Hennessy
kama bazu kujichacha nikabuy hiyo drink dogo dogo mistari nikaanza kuzitupa akiflat tu na mimi oh my sikujua alikuwa na mtu mavidevu na viding zilikaa lakini kitu jamo oh dem alikuwa tu ndenga na hiyo na ndesa
tere tere hey, tere tere yeah. Tere tere Teresia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia kuteleza tere 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 Teresia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia kuteleza
kuna meninoki kama kiguna njia na vile mimi dedu dadhani mimi nimesia na kuna venya mejibeba kuliko dunia na dora kama chombo nikizama kagunia kumfanya miujiza kaza Jeremia kumpanda chini kumride kangamia kwanza kinidigi nasikia kupandisia kushoto kulia fisi wakiangalia dere dere ye upenda nganderere nyuma mbele ni gonye kakadere paka madedeleze ni ngoe izo pembe ni chome kama ini ni teremshe na sembe
tere tere hey, tere tere hey, tere tere hey, Teresia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia kuteleza tere tere hey, tere tere hey, tere tere hey, Teresia nikimuona nasikia kuteleza nikimuona nasikia yeah. Kuteleza
kuna venye hizo macho zako zimenibamba ndio maana niko hapa baby nataka namba twende tukejani kwanza tukapike sapa nikule nikikukula hadi kwa kitanda ukapenda jua hizi mami nikopandizia na design nika keki manyua na nyunyuzia tickets kai zimeruka kwa pazia jonyewe dem nikikumwaga nimeingizia woni bamba nikianza kukashika majegi na nyewe kako loyal na kaita game lady kutoka mande
tukude
tusere hadi wikendi na kaita ka assassin jonyewe nimeka lady
Pop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Say me, I love the way you bend body. Pop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. And I just wanna see you ride.
Somebody need somebody.
My body,
your body.
I'm more checker.
Follow me.
Somebody
need somebody.
all this pandemic. Girl, I get it all on me, I wanna spend it. I fit to be your garment, me, I wanna wear it for real. You know I got it, take the car keys. For the Maserati, you get nothing. For the Lamborghini, you won't give. For the Bentley, you go bend it. Oh baby, choose what you wanna cruise in. I buy you shoes, probably Jimmy Choo, yeah. And I like the way I get it out. So make it
DJ Kyle's Lucky Mucky, DJ Sarge.
I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. I love the way you up in my Maserati.
Come in as a naughty naughty. Boy, you know that I am worth it. I know you like the way I drop it. Cause it come in as a naughty naughty. Boy, you know that I am worth it. I know you like the way I drop it. Cause if you wantin' some more, wantin' some more. Break it, break it, half it broke it. Boy, you know me, half it work it. Tell you man, half it work it. Half it work it. Half it work it. Tell you man, I wanna dirty. Make all them boys come sing and say, yo, pretty bum bum. Pretty bum, pretty bum bum. Yo, pretty bum bum. Pretty bum, pretty bum bum. Anyway, you want it. Anyway, you will like it. You don't think I'm worth it.
Grade in a chalice. Broke it down with the king in the palace. When you went on the damn floor, get you on the baddest.
If me wife you win, I go keep malice.
Because
I do the things you do me, no know me, I like it. If it's a mistake, me now I realize it. And the way you move your tongue, that was me wanna strike it.
Even the press, me cannot analyze it.
The way you do that thing,
no, no, no.
The way you wind that thing,
no, no, no.
The way you grind on me,
no, no, no.
Me not go let you go, no, no, no. Never gonna waste no time. Wanna live on the front line. Boom, let me hold you tight. I'll never, never let you go, baby.
Anywhere you want it. Anywhere you like it. You don't think I'm
the
worth it.
The dope boy from so Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
We're jamming with the hardest DJ. It's DJ Kyle. Mwaki mwaki.
Mama,
DJ
feeling no normal.
Kyle.
I just wanna be the reason why they call you mama. Yeah, mama.
DJ Sarge.
Mama, they feeling no normal. I just wanna be the reason why they call you mama. Yeah, no drama. Why you make me stammer? Short conversation, no long grammar. Excuse me, sexy mama. What's the plan for this summer? Lagos, Kampala, Ghana, Panama. When it seems so hard, I'ma make things calmer. Still keep it bad like Tony Montana. Me, I lose up my mind when you grind slowly. Mad me, I'm mad when you wait for me. Hey baby, what you looking for? Girl, I got it right, yeah. What you searching for? I just can't wait for you to bring your body, yeah. Bring your body, yeah. Yeah, just bring your body, yeah. Me wanna rock your body, yeah. Bring your body, yeah. Bring your body, yeah. Yeah, just bring your body, yeah. We wanna rock your body, yeah.
Watch this. And she love the way me grind on her. When me coming out to dance, me one jump on her. She know the same when I born stunner. Lifestyle clean so no man can run her. Hey,
for more info, log on to www.djkyles.com.
Girl, me go and do. And your friends, then be friends with my crew. Come ride me thing, girl, and do your thing. Never seen a body that can clip on my wings. The way you whine, girl, you make me sing. Attack, attack, and the body thing, yeah. Ooh, where you from, baby? I wanna know who you call, baby. Rasta man give you all daily. Are you down, baby?
kila kitu changwe kwa ajili yako, cause you fall in love.
DJ Sarge,
fall in love. Ah yeah, hisia zangu zimegonga kwako, nime fall in love, fall in love. Yeah, sijui mimi kiridhi paka naongea peke yangu, hazini hichi zangu feeling zajirudia. Yeah, sijui mimi kiridhi paka naongea peke yangu, hazini hichi zangu feeling zajirudia. Yeah, mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
upiga timing upate faster, faster. Yeah, mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
upiga timing upate faster.
Baby, aje,
aje anio,
aje,
anio aje,
aje,
aje, aje,
aje.
Wanasema hasla choki na mshaji koki kwa maneno matamu. Yeah, wala sito sikia za uchuki, sito jali umelala na nani. Yeah, itaje ziba hali zangu mumi usiono stana, cause you're one in a million.
Mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
upiga timing upate faster, faster. Yeah, yeah.
Mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah, upiga
timing upate faster.
Himself, DJ Kyle's Mwaki, DJ Sarge, the dope boy from Nairobi, Kenya.
Stamina, mimkale, leo silewi nina kunyo kwa machale, waite wa Masaki, waite wa Tandale, wambia tulo gani mana wote tunachale, nina kibunda kwa yo flesh sina wasi. Na siyo bili nalipa mpaka visasi. Kini kuta kaunta kambali we mwiga, mana mpaka pombe nalipa kwa namba nida. Usijifanyo nani juo unazingua, mimo nzako hata vyo unazibuo na. Usijifanyo nani juo unazingua, mimo nzako hata vyo unazibuo na. Kili wewe usijifanyo nani juo kwenye mfua, kwenye juo na pambana na tuzua. Kasi yako kukoni pamba na ndinga, ukipewa demu unataka upewe na kinga. Sina shida zetu tusikize sako kwa nini, embu weta shusha bapa watu wanguze maini.
Mpaka nilewe mpaka mibebe leo, nasimama dede mpaka mibebe leo.
Na gisa ngisi naeleweka, na nikenda ghetto wasifui na loweka. Kama ni pisi unaipa fixi unaiteka, yani fulu makisi unaimix hadi inacheka. Kuna demu analetea mawenge, anasema swezi game uchikisa minyama uzembe. Mwambeni so kinyonge hapa samba tatu bila, kila mechi hat tricky huwa naondoka na mpira. Mamba tu bamba yani chuma kwa chuma, hata kingia chooni na umfata kwa nyuma. Baza idi twende ghetto ni kute simba na cheza kanali, itakula jicho mpaka
ibati kengeza. DJ Sarge,
ukipewa demu unataka upewe na kinga.
DJ Kyle, DJ Kyle,
embu weta shusha mapa watu wanguze maidi.
Kanilewe mpaka mbebe, nasimama dede mpaka mbebe.
My
mama watch me. Mama, spana pita ndawi ya we mama, mabwela naka akisinti mama, swear I don't understand life, why we gotta live a fake life, fake thing, fake love life, navana vatina mapama life, chitty bang bang bang, now we lie lie lie, skin so bright bright bright, it's a lie lie lie, yeah. Instagram manja ya tijinja, chikondi jamu family tajinja, Mandini ndala mazise kesa. You got no money ba kuchinga. Fake, everybody fake. Baka viongozi wa dimu wana fake. Oh yeah fake, oh yeah fake. Speaking in tongues now we change is fake. Lifestyle fake, fake, fake. Originally fake, fake, fake. Love is fake, fake, fake. Everything fake, fake, yeah. Fake.
I say everybody fake when they come into the room we are scatter. You do the needle thing just to make your ass fatter. Then you take pills so you make your skin lighter. You take some more pills so your knuckles won't be darker. Umeza America ukarudi na lafuzi. Unapiga makeup ila unasura kama mbuzi. Na posti kisa kuna chill kwa jacuzzi. Huyapigia kazi zoni mali za mabuzi. Mwanaume upo macho mashine imelala. Mnaofanya dini biashara. Mwenye mapenzi mnataka mishahara. Muuza bangi unavuta sigara. Jiri bang bang bang.
The Dope Boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge. DJ Kyle's Lucky Lucky.
Everybody fake. Baka kingozi wa di wana fake. Oh yeah fake, oh yeah fake. Speaking in tongues now we change is fake. Lifestyle fake, fake, fake. Originally fake, fake, fake. Love is fake, fake, fake. Everything fake, fake, fake.
If you take one step, I go take two step.
this.
Now hear this.
I want to. Electric feels so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm liking what I see. Muévelo, 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 I see.
DJ Kyle.
Una mujer, una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's down for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es.
So they tell me that you're looking for.
www.djkyles.com or follow on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJ Kyles Mwaki Mwaki.
Contact DJ Sonch on 0716-464721. Instagram, Facebook, and Twitter, Sonch Kenya.
DJ Kyles Mwaki Mwaki, the Batman himself. Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.